shot, I'm a shot. Villas in a walk, I'm a shot. Bana cheki na zivut, I'm a shot. Zivufanya ni na made, I'm a shot. I'm a shot, bitch, cross the chalk. I'm a shot, I'm a shot. Villas in a walk, I'm a shot. Bana cheki na zivut, I'm a shot. Zivufanya ni na made, I'm a shot. Bitch, cross the chalk.
Production.
Siyezi kukataa mina benda hizo mashada. Na tena niko rada mina washa hizo mashada. Uras alisema ati shada ndiyo form. Sila teke teke mina benda kuzivuta.
Cheki cheki fabi fabi ya yeah. Mini fabi mta mini ska leta do. Jaza ndo aza show itabash mini kam. Mina die weo mtaro akuja hivi hivi. Miti apewe bigi bigi majiki niguze mbili mbili. Nipate kwa zabe tunamedi.
Mashada, mashada, villas in a walk, mashada. Bana cheki, nazifuta, mashada. Ziufanya, nina made, mashada, mashada, bass kwa kichaka. Mashada, mashada, villas in a walk, mashada. Bana cheki, nazifuta, mashada. Ziufanya, nina made, mashada, mashada, bass kwa kichaka.
Mamblina ni lawama na watu ni alama. Jitambuwe na mbugi, juwe mbugi, sindikwara. Pamoja na famiki, mashada ishazama. Yes bana, mashada ishazama. Watiaji mabombo, makeno atabambwa. Story na fande, sidaiju ntahandwa. Masafu 20, masani ya mashada. Rada ni safi, jaba tuweza chana. Timing ni yake, leta nare washa. Jicho ni ready, zetu zimenyanya. Kaka oti kwenye mic, nishamada. Nishamada.
It's Soup Production.
Kemba wako toto, puff puff leta ganji. Nipige kali kejani, wika wika upewe maji. Kisha glasi, weta kiroro, nipewe ngapi. We mtiaji, ita afande, usipidi.
Mashada, mashada, villas in a walk, mashada. Bana cheki na zivuta mashada. Ziufanya ni na made, mashada, mashada, bass kwa kichaka. Mashada, mashada, villas in a walk, mashada. Bana cheki na zivuta mashada. Ziufanya ni na made, mashada, mashada, bass kwa kichaka.
Kuna Sunday, mew, Miss Judge. Iza bana, ku, Miss Judge. 2022 ni daran. Cheki cheki, fabi fabi, kaden, kaka ojin, yo yo.